Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alal bare no gaydi lewru avril 2015 sappo jeddi yamdi jabbiri masidi maji debe joyi e do radio dande douansa sekirabe jottino no do kabaruji de hande yo Umar Waygalo Mukhtar Ben Mukhtar hono o lati wakati joni o wala fu andudo do wonli adnaru ndu holli o lita wiyede andaka yello ngurdo no maydo mi citede wiide wakati de arme france wori habade le saha leedi med indi fa hande wala fu jido mo ko honjo tobe kuliti wiide le hen ko wala fu tagral mbawgal hebede le hen holli tinde wiide yallo o mo wuri na o maydo ka feso maydo no jaddin ko be mbayo gollude bonandaji di do nimrebe kulita wiide kanko wadi holita wedu wono sofer ngabe gombe to gawo tobe fa hande be jokkiti murtere mabbe de hande be kadi dum wono mobilaji minisma di yade iwrude to gawo to so jaha kidan dum wono jallinyol gol be noddirta kel ansar gol holita wede handen be kulliti dum wono yilaru mabbe dum be gaddi le lamu gundam du holita di yilaru ndu ndu wadi ton dum wono le sappo ene lewru avril de dum won ko yilaru ndu timmi ton be kulliti widdu kon faana mabbe du faabe jaw yalla hono be ngatta fa jam e deejer warta le lamu tumbutu o fu e mangal mudu sekirab di wono kabaruji mo dum jogini on do handen di bismillah modon e hedade Mukhtar Ben Mukhtar wakati joni o ko o majjudo non ko holita wede li hen ko illa armée française warno habat dum woni li saha leedi med indi wakati joni dum wadi lebbi kewdi kanko jihad dinke ne Algérie o holita wede wala futo o yia armée Mali o holiti wede matanaymo dum woni armée Algérie o do holiti wede matanaymo fa pamtuden li hen seeda kede Ousmane Diko
hoto Mukhtar Ben Mukhtar yari o mayde na wondo o suudi wala fuko wawi yopede sera e majjum ko heba e daranibe denagu se tajara ko o wura le yitugol tew ma ko na martugol kumpa yo dum kanko dali aduna jata anakaani dogude e do ko omo wuri ko wana joni woni arande ko wiyete horeje dinan ko be leedi Algérie wura wattu fu o ma andino e le golleji mako gonginde leede tubukobe dunki en gota e andal torrobe be holliti ila lewru janvier 2013 de France notinonde hebe hibbibe e dokko o keddike hen den buyti dole mako du ko RFI nantini e kabaruji soldats en France jottike e nokuje ko dorde mako tati lisa kabaruji korsidi kebama hen fa heewi ele imadara soldats en France Bel Mukhtar yari heedi libi do gube jeedin koobe kewde tawtondiri kabaruji mayde makko ana jeddondira so a jeewi ko fedde katiba al murabitun bangunde le kawral mujao andini latade sababu golleji cioddi do bamako do fawarde edi onu do mali do
kanko Ousmane Cornio yo dunki e andal do non kibaru do jam e deejere o litidu wakkati joni o neddo waa hebudde le hen tajiral holitinde wiide hono kanko Mukhtar Ben Mukhtar o maydo na o mo wuri kanko holiti wiide le hen ko kambe jiadin ko be mbay wadde bonandaji mabbe le nimre be nodditiro do inde do won hono neddo maydo kede ko Ousmane Diko faccintinen do
rapport a l'existence
bangal garangal torrobe be tajiral fu wala wattuji e inde fedde suude be gollata wattuji du e inde mo anda ka fe yalla o mo wuri na yalla e inde fedde suudi mo gollata wala fuko anda Bel Mukhtar natimako kebanoma ilande be turno balere Algérie de nokko do petrol itete ilanden toraji anan ngada gamaliga se fedde suudi de wi yo kanyum golli na e inde makko do fu faminaaki ando tajora salibe signede be wombe be gollata e inde mu anda ko homa non e tajoral ko wadi sahal to ko fu yo fa bonnita kaldal gondanga gal fayse yo inde Bel Mukhtar na goddo se de ira wadi sahal to be kebata do be jodo
se kiraabo ɗo mbawi neltirde miijoji moɗo hele hella amen bembal amen e ngalmi noddirta phase Facebook ngo
tamani
emen elaaɓe kuliti wiide keña hono woyi yimɓele natuɓe mabɓe toon hay ɓen mbari yimɓele mabɓe duɓe kuliti wiide won barmuɓe ley hen wakkati jonoɓe kaala hono yimɓele no foti keddi ley hen holitan wede dum wonon leedi Salvador ndi be ngaran waddudu dum wonon soldats e mabbe be beede le yimbele minisma ngombe le leedi meden di be be ngaddata be an hanne tawede hono yimbele dorbo tobe avioji kany en kany warde le nokko be ngarda e avioji tati be ngarda e mobilaji du kany kaborde ko be kany habirade be kany tawede dum wonon le lamu tumbuto o holitan wede dum wonon jallenyol gol be noddirta kel ansar gol bete hande be kolliti dum woni hono yilaru mabbe ko be ngaduno le lamu gundam o ko ndu yilaru ndu timminoto le sappo ene lewru avril yabbi nondu be kolliti widdu ko ni faana mabbe le hen faabe yawa le hen hono be ngatta yalla jam e deedere anni be le lamu gundam o fu e mangal mudu yalla bandiya ku don buyto ton kanko Umar Sankare o wonno dum wonon yimbe le jabe so jilu yitombe kedemo
ko batte ko min jehi gundam batte karaman o min jahayna batte mbudu min iwi do min jehi min kaldo e mabbe mbudu
woni ko yaati immini yehirbe biirbe pullo kanyime koyro borojo e bellajo e mbodo woni ko minen jaadi min yehi dum min jeemi kalde mabbe nyimbe biibe ngaren na fa njoppen habo wajibi minen dum min jaami min jeemi kaldo e mabbe so neddo wori do ma so wiima mani njoppen habo don kaane selde vraiment min kollibe du ko mi be ngadi ko dum gasay min tampi be bari dabaaji am be bari nyimbe le bulli den no kambe du be kolli min goanga non jaati pullo samoyta do goddo koyro borojo samoyta do goddo bellajo samoyta do goddo so wana kambe bodebe de tangudi e chamu chamu hum dum heewi sanne kambe du sobe calani nyende fulbe be koyro borobe sebbe be murti dum du gasata de
waldine be noddirte dum wonon publier ce qui vous payez be koliti wiide wakkati joni o sa ewi honno usuruji di gonde yobbi redno fa yotto yono lampaji di no dum wad dum laaba fi be koliti wiide dum wonono bale malin ko be gombe jolaari be du ko neldata warde leedi di ko be pamay fon do kaliso wondi e natude hulita wede bete hande be kawriti dum wonono yibbele laami be le district leedi meden di kanko dum wonona madame Bari Aminata Touro yo horejo de do walde kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
il n'y a pas assez
golle di pocaki ana lobbi du ana laabal heewa e le dabar usturuuji yogaabe hambe yobude ko heewi hono gollirde mawde jogede jawdi fu njaafaama yoga du e leedi ankoobe yibbe wonde li laabal ana golla ana joba usturuuji muude dewataake fay huunde en buri heewde e de jobdi lampo yogaabe anda dongo yaata tiidalaji kewdi godude li laamu na le kominaaji di kebanaaka jogala batte wayde jogala kaalisi rewetebe ana joba lampo go nenno be anda hoto go yaata dum wana golle poccido e hakkilo amen
e koliti wiide dum wonono minisma mobilaji mabbe kandi iwrude gawo so jaatu kidal todi wakkati jonodi keba yade sabi de dum wonono sofere gombe tombe be ngadi murtere mabbe hollitinde wiide wakkati jono be ngadam baldete to gawo to kambe be dorbata ko mobilaji di kasen kanko dum wonono Aliou May gawo secrétaire walde dum wonono sofere ngabe gombe to gawo to be Ousmane Diko landi dirike mako kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
la délégation
de minisma ngaral fanjida mem warbe fabe pandina men sabi mobilaji di be jidi njalta gallure gawo nde e di ndarno balde oga tati hande yodi be jidi yaltinde men daade be be jafo be jabana men sabe yorende men jodi be do ma fa bete aljumare de murta golle men de timmete men darni mobilaji gaaw di kidal idu keddote darade sabe ko hebi sofer gaaw na mo kidal fu ana way hebde goddo du warabe be keraaki fay goto e jafo men men pamri e kalda sabe mobilaji mabbi darani de rende di mbirfike to darno to dile jam fa wattunde men kawri
dum wonono kuminibe fiyobe balolle leedi meden di holitaamede be gonde wadde maajere bete hande do Bamako do won nangaabe hakkune mabbe wakande be ngadano maajere de do holitaawede hono won yimbe wobbe kasen e mabbe dum wonano goduno e wadde kawrital mo e micciteden wiide dum wonon ile lewru marsundu yottaade hande hon tiidalaji fiide balolle leedi meden di dum wode no ko dum wonon kaajaabe fa jeere de do huunde walde dum wonde be noddirte joli ba ac de fa yotto dum wonon walde wonde kase uroore tumbutu kanye asc ba de mopti cob csk kanye cs dugu wolo la
tamani tamani sejo tamani
sekirabe je yel hodo ni le rezo ngaji to be kolisi wi to tumbu to fa jam e dedere wartali no ko wajib tan sina jama o fabire hono projet ngawo e pamoroy ko be kan hebud le hen nafa woni tawet bete hande projet ngawo e pamoroy noga e juy ngada mo tono kal musadaaji kwani watet le hen ko don ya fa e milioji tapande je tagal mudo en birfirto faado kuli korodo be koliti wiide dum woni hono walde wonde ton humini hono kibaru sukabe be ballirama ton ko yat e million goto cfa o di kalisi juube mi wattama dum wonon le pade fa yottiade hono susetiji ko bornoto pantuloji jipuji kanye e musoroji ko be kani habude ngabe wodo golle dum hono gouverneur goddo to kuli korodo tagal mudo en gartiram faado banamba do hono sukabe jokolbe ngadobe ton birgal be wiam be ballirama ton ko yat ujnaaji debbe di kalisi di ngattama hon dum wonde torsoji kanye yottiade pade wolitawet be kamo to enveloppe ji du ko ujina joy wolli hen ngabe odo golle do non walde wonde to banama to de humnide fa haba e kibaru bandi yakko tagal mudde ngartiram fa do sigaso do be koliti wiide hono sukabe jokolbe jangobe jande do duure fa yotti hono jangobe jande hakkundere be e be gondi e yidu ton fa be jeewa yalla hono be ngatta hono mirkuuji worri yaade le galleji fa yotti yaade dum won hon le koliji be koliti wiide wakkati jono dum fa boto du hono sukabe keccindirbe be no be pamindirta wolli tawede ngabe odo golle do hono maison des aînés do bamo ko non gardam faado jenne do be koliti wiidum wonon gendi wotir wondi ton di noddeteni cemela wiyama awgal mangal waddi ton li ngaldo awgal du wiyama hono lamu ko be jehi kawrti li hen awgal gal hitane fu sengal waddo wonono gello e pamoroy gonkoy bangi di do gendi fu ngaran kawrita e ngaldo awgal be koliti wiide hono ko heba li hen hitane hikande ko dum wayri hebede boyi li ngaldo awgal garantu minire en faado segudo be koliti wiide debbo goto no mo juubi chapat e nay kenyan o yitaama o maydo leyi commune mo noddata sebugo ko dogotore en koliti wiide le hen ko du an wawi tayde won nyaamdu do nyaami so hawra nay mo haydu wadi sababu o do kasara so yettimo sekirabdi wonon kabaru dimi jogini on do hande di ka faande kedde heda don nandir on yowtirde ana wodi.